አድማጮቻችን በዚሁ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም እንፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት ተናቆዩን። This has been the voice of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota. Hopefully we'll see you next week the same time.
This is Afan Oromo program, Voice of Oromia. We are coming, and now let me invite you Afan Oromo music, and then we have another program. We talk about something.
Aquí lo de mi calesa,
Rusia.
Y a capa,
cabutiva,
la garruta,
si no usted.
Y se va. Life insurance. Kam
jirtu daggeeffattoota keenya kuni simbirtuu miidiyaadha.
Chocolate. Did you know you could pay as low
as Oh dufa jirra harasi saganta gara gara kabanne jirra ga gala Thomas ninjedna dufa jir
saboba uyo galeta emale supenga jananta u lenjata edala den kodolle mota are namne ba kakabe kudibe danan hare muki ketina hare sesera tuna I jolle biya goti gugura matan fura enyutu enyuna le malir bunga fadura Oto birbir se jiru maltu farsa mitire Alimbe kukudanga va Afrika Oromo ko mitire Oromia mitire Sirna gada mitire Haka haka oromuma mitire Eka mura Gaddafi jugada kalachi kenya
Gaddafi jugada kalachi kenya
Bisa fuda kabanyi Kenya
Bisa fuda kabanyi Kenya
Gada male Farsi nugado Nubambula Nkabnu mado Nangalan jenu namni osongenye Palanargatu namni valombe Nanyartune Inna ugonka Nuga era Maltuna dorka Esati kuve namni dugabune Galgalan tonu namni sobabdune Ni madina na ni fugu kiti dabse Obsi danga darbu kaba Arkiboku kabe bodes numakaba Natu si bata si tu obdadaba Obsu fi doksu ko dabu mazete
Obsu fi doksu ko dabu mazete
Ni bekti ngaranko sakana gote
Ni bekti ngaranko sakana gote
Sibila ne Ila tu kara
Walkara
Uganda mahas Galgala gala
Nigala
Hatta bachab sahin ni karabeku Hatta tinga funam ni hakibeku Tanganus nahan Iyite kache
Ekache
Ekarib nahan Adati dawe
Baltawe
Enyutu na bubuktare nyara Kesimula dube ki garanira Mavna nyara Yo jabane
rawala gar
yo waltane
mole wala gar
yo jirane
rawala gar
yo waltane
mole wala gar
wala gar gar wala gar gar wala gar tira wali sarkubir wala gar gar wala gar gar wala gar tira wali sarkubir
wala gar gar wala gar gar wala gar tira wali sarkubir wala gar wala garra gar wala garra gar wala garra garra birra wala garra gar
Ya jolle kanjene nole
ya jolle kanjene nole
ya jolle amazna vole gada male farsi nugado nubambula nkamnu mado nangala njenu namni osongenye palanargatu namni valombe nanyartune inna ugonka uga era Altona dorka
dorka
Esati kuvena mni dugabude galgalan tonu namni sobavdu Luga ngati satirati akargende tu garada vilati gafa olbatu tullu damulati Rajupa Namni kufu hawe desu mati kufa Karakute sati dukhani ni ifa Obsufi doksu ko dabu mazete
Obsufi doksu ko dabu mazete
Ni bekti ngaranko sakana gote
Ni bekti ngaranko sakana gote
Sibila ne, sibila tukara
Walkara
Uganda mahasi
galgala gala
ingala
hatta bachapsa inni karabe ku hatatinga funa mni hakibe ku tanganus na yite kache
kache
e kharitna adatti dawe
dawe
e nyutuna bubutare nyara ke simulatu be kigarani gafa dira lupuna dabartu e sabashi silas duana gafa giti lupuna dabartu e gacha du lupuna marar e gadira
lupuna marartu
gafa giti lupuna
dabartu
gafa gota
lupuna marartu
gafu bake
lupuna dabartu
wala garra garra wala garra gar wala garre tira wali sarbu bir wala garra garra wala garra gar wala garre tira wali sarbu bir wala garra garra wala garra gar wala garre tira wali sarbu bir wala garra garra wala garra gar wala garra garra wala garra gar bir wala garra gar
KFAI is proud to present Cortex at the Fine Line on Tuesday, October 15th. Co-presented by Jazz is Dead, legendary psychedelic jazz funk group Cortex, founded by outstanding jazz pianist, composer, singer, bandleader, and arranger Alain Mion, is a major cult group for many young people worldwide today. And many are the U.S. stars of hip-hop who have sampled the compositions by Alain. Tickets for Cortex can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details.
Hello, Dufa Gerard, I get Fatota Kenya, Kuni KFAI ni sendok media wajin kanko pesuda sagale oromia ti voice of oromia du fajra kopsan wega isinin jenna da wanto potoko ti sesere faccia jarra kanafi du fajra wega isinin jenna ama sahara wae hariro garagarati kani mariannu wau mai yaro ilalchi seti wanti niti mariannu kanafi agat umati nuega sinintoni Rufajar Raga Nuega Abdirani Amalle Rufajar Ra
Wame, wame, gota tu si wame. dame salpaza ini barbada daragesa me tu kane mal tu lira desa eh
hello fajra hello akam jirtu naga kesani kuni simbertu media da KFI wajinini radio KFI 90.3 wajinini ka sambata kane sini dabarsinu dai gai sagantan ke nye gale jira wanu ragge fatani galatoma no bilbilu ni dande su bilbil ke nye studio jaha kudallama sadia furtami tokodu wasagal sadetam amma serrende bia jaha kudallama sadia furtami tokodu wasagal sadetam kanani no bilbilai sinin jenna amma stebine rufne jira sagantan kenya harra hariro biyota olavi egere oromo ratti mariadna kanafi yade kesan nukodu ni dandesu yade kesan karaka karakomentis kodu ni dandesu warri fago jirta warri bilbilu hindandenye warri mo bilbilu dandesan jakura lama sadia furtami tokodu wasagal sadetama no bilbila ega sagantan kenya harra hariro biyota olati fi egere oromoti kanarratti mariadna ega harironi biyota olla biyettin suni erga ijaram tejechun bifa haradani danga gorate motuma defined ta yokin motuma kanmani otontaini aka warikuni akadman odessa niyechun motuma kabna nugusa kabna mali kabna hundumtu na nofi to bulchatu resanafi amara kofamiti tigre kofamiti oromo kofamiti hundumtu yu na no sato bulchatu re aga jarra kuda saglafa hanga minilik dufe biyota yokin sabota bra wera rutti sabni kabiyu ofino bulchature karaka miniyu karato konata o karabratini bulchin samata ofin kabature siyasa mata ofi geggesature kanafi ummanni biyettisani ummanni ofino fin bulchine ummanni adan kamne senan kamne ummanni serna bulchin sa hin kamne hin turre kuni ilalcha namonni warri kuni nqabani nuqofatu qaba jalani warra kolonializimiti amanani da jechun kolonializimi assumptioni nisa duruma nuti nqabna nuti beka da nuti nqabna biyi ummata brasana anni barsisne akasan o bulchan akka wal bulchan akasan ega duri yo oto kolonializimi dura ummanni kuni warakkaan nama warakkaan immoo bineensa beelada kanaafi warakkaa beelada warakkaa namaa kana nama guutuu gochuu qabnaa kan jedhaniidha garuu suni dogoggoraa akka ta'ee fi ummattoonni kamiyyuu ofiin isaaniiti akka aadaa ofii amantaa ofii siyaasa ofii diinagdee ofii akka qabaniidha kan amma sirritti hubannu egaa kanarraa miniik dhufeeti ummattoota kana hundumaa weerare achiin booda weeraruu qofa otoo hin ta'in biyyattiinis yeroo jalqabaateef daangan keenya kanaa jedhanii daangaa mallatteessani karaa kibbaatni ingiliziin akkasumas xaaliyaaniin akkasumas karaa bahaatiin jibuutii kan qabatte faransaay eritiriyaa kan qabatte xaaliyaaniin suudaanii kan qabatte ingiliziin minilik wajjinii walii mallatteessanii daangan kan keenya kana jedhanii kanaas lammii Itoophiyaati kanaas lammii Keeniyaati kanaas lammii Somaaliyaati jedhame adda adda bahe booddeerra biyyoonni kun gaafa bilisa ba'anii rakkoon biyyoota kana uumame biyyoonni kun tokko tokko kolonializimiitu seeraan ala gargar nu baaseedhaan maaliif ummanni kuni hamma tokko duraan walitti dhufeenya hin qabu afaan tokko aadaa tokko warra dubbataniidha fakkeenyaaf sumaalee yoo fudhanne aadaa tokko afaan tokko amantii tokko kan isaan hordofanii haa ta'u malee sumaaleen tokko taatee hin beektu seenaa keessatti mootummaa tokko jalatti bultee hin beektu mootummaa tokko qabatanii hin beekan maaliif ummanni kuni horsiisee bulaa waan ta'ee fi horsiisee bulaadha amma tokko naannuma sana jiraataa kunis naannuma isaa jiraataa gosaan qabu kilaan siistamii sumaalee jechuudha kanaafi hundumtuyyuu kun olii kun gadii akkasitti ofiin obbulchee jiraata malee mootummaa of dende motuma tokko in kabani ture kuni kanarra kan kayega wanti somali walitti ubayen hinture somali ake walitti humnan kanide colonialism ida colonialism inis colonialism gara gara to san bulche kan kenya ke sorrejran inglizi akasumasi somali kuditti italiani somali kaba inglizi amma tokko mo somali one half and jibuti ke satti kuni mo etiopia jalatti echu da menelik jalat biyeshan tikko qodamu ufe border ragafa ke sa baratani jalani lamma fa media na maya kuni sufe afan somali afan wolu walini tae hundum to you wal agau walitti dubachu nutobole wani jalkabani pan somali movement in jalkabe pan somali movement in somali hunda walitti hammate achin boda somali gudditti umudaf tattafatan malif akasanjeranitti kankargar gani gargar nuqode alagada inglizi da fransai italiani da etiopia da kanan kanafi warri kunu rade maniero etiopia sofra basne achin boda nutibilisa baukamna kanjadan kan so kayoni sani ridendisti waraja wanjadamu yechun danga colonialism kana jiksani danga natural tai afan ratundai sana fiduda kanisanjer yadani hataw male sunis milkao fidide malif ijars toko ofuma sanity fiura kokabu ijarsi motuma jaram ijarsi motuma somali matasad rakko kaba dictator ida fakenya fuwari somali landi mokadesho ke sate angoni san kaban bayetna la dogarin kabani sanran mitan ragature border in shakamu ture ga border motuman Zaid Barre, Nuhache Uche Jarani. Duran, democracy, Jalkaba kan akuma bilisa baani, kan Jalkaba nisan ture karana gatin felanuge kesani. Hala san indemani, motumichi bodera fonkolchi motumage gefame, Zaid Barre, motumarga kabatin boda, gara motumarga kabatin boda, diktatorita yachin boda undum tu yurrati finchalani, bode sumalin tokota udat abdi. Kana kesa namoni bilbila jirtani jirtu natfakate devisa bilbila jaakul alama sadi afurtami toko duwa sagal sadi tamma bilbili kenya kana kesa tega gara brati ni kan eritrea undi kesa nu yumbektu or eritreani isani lugar bachunaf kama etiopia turani kama yerod era daf ke satu yu warri tigrin sum eritrea tigrin tigray ke sajrani akasumasi amari sena walin qoddatan heddu qabu aksumi jal qabe jechun kan nama gaddisi sufi kan nama arsusi tokofa menelik mata satin concepti state to dia kan kamne kan namargisi susana dabarse kan nusat erit tigrin tigray Eritrea ke sat by any means afun kabani ture yo mata e oto kanke nuleta e tigret eritrea ke sajran sana gara etiopia takka afan godame achin boda warra kan le oto kenne infakat garu isafi yerosaniti anguar gachu meshawara nar gachu sanuma isafi ga inni soda gudda kan ture oromo ante fi oromo duma sana kamita oromo muadda qawwe argade kan jedu sana talianin qawwe hanga barbadu kenni tefi chimboda isaf demi kanarat wanti dubachu kamnu minilik miti tagreda amara fille don kabutur fa kenya fi oto yero darbush dufani johannes wajini walwarana turani johannes ani italiani wajini walwarana jiramma daqi wan gonder qabatani warri darbush gonder wan qabatani warra darbush kana basi jereni ture achimboda tole jere aka rakoniti nufne tole jereni durse warra darbushitti be warra darbushitti hime kana
አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ሰርት በረሴራ እርጋ ወረ ትግሬ ወረ ዳርቡሽት ሚምቦደ ወረ ዳርቡሽ ጎንደር ከሳ ዱበት ዴቢያን አቺ ቦደ ሚኒሊኪ ኩኖ ባሴንጀራ ጀሬ ዱበት ዴቢየ አቺ ጋፋ ዱበት ዴቢዩ ኢሳን ዴቢያኒ ቀበታኒ ዮሐንስ ጋፋ ደቁ ዱፋ ጀራ ዮሐንስ ጀሬ ካኒቲሜ ዩይሳ ካንገራ ተቆኒካ ዮሐንስ አካ ጄፋም ጋሄ ኩዳ ከንተበት ሚኒሊክ መታሳተን ሶ ሚኒሊኪ ሮሳንቲ ሰላውቶ ሴናኒኒ ሂማታታይ ኦሮሞስ ኬንያ ከሰተካፉ ጎቹን ቀፉቱር ኦቶ ዱጉማ ሳፋፊያ ደተይቹላ ካነስተ ኢሳና ቢዮኖ ላይ ኤሪትሪያኒ ሰከስማቲ ወመምቴ ምስሪኒ ሴካ ዱሪጃል ቀብቴ ሞርካቱ ቢያሳኒያቶ ዮኪን ሶርሲ ለጋባያ አካ አባያ ነጀላን ሂደምኔ ማሊ ጀቹላን እጋ አማ ጀሪኩኒ ወሪ kana dura yechuda sena ke satti sena garin kamne ethiopia wajinin wal waranan ke sattu eritrea kan hunde seokin warra amma angorra jiru kana baate gargare hidachi se kana singai warra masriti at the same time warri eritrea simo warri somalias gargar sagodani firo amma agatokko walterfeñi suni tnoshi tasgabaye bakajeruti debiani walargani maria tanijeru biyonni kuni danga walinin qaban yokinimo wanta ada isan sodachisu yetun commentary brand qaban yo ethiopia tayna lajechu commentary tenisani fakenya fi amantaratti ammatokko walfakatu lamafa wanta addatti kuno dina fagoti yokin dina dioti yokin rakodi nagde qamna rakodi nagde kenya walina afur wanta jadaninjur imma misomas wanti samaria taninjur imma misomas imman qabani jechuun eritriyaa keessatti fakkeenya fi lammiileen eritriyaa somaalii akka deeman somaaliin eritriyaa akka deeman yookiin misriin eritriyaa yookiin somaaliyaa keessatti akka investi godhan dhimma sanaayyuun qaban dhimma sanaayyuun kaasni wajjiniin guddanna waan jedhamuun kaasni kan isaan yaadan yeroo hundumaayyuu waan jiddu waan Itoophiyaa keessatti ta'udha. So maal gochuu barbaadu lamaaniyyuu kaayyoo mataa ofii barbaadu. kayoni sani inni gudda walitti sani de halo bau jechu malida garato koni wari misri hira baya akka isan barbadani takademu barbadu hira baya kuni debie yokin fedi sani tin kesatu yu rakina bishani nukunnamu danda funduratti hira baya kuni mo fedi bishani kenya nujala her isa wan oidamu haro uma haro gafa umu haron sun bishane chittikabe hambisa lamafa aro sana kesa akawurkati bishan hafu nijira innisunis bishan her isa kana wanta efi jadu kana wanta efi kuni akantane dorku kamnada even imma bishani ratti mariachu ramatasat fedin agasi injiru durani bara wayane sana masrin gafa kaskochu barbadu worri africa ke satu the nile initiative jeraman akamale mormani masridan malif biyettin yerosaniti anti arabic rhetoric wanjadam ke satu yu araboni africa dura arabota africa kamide dura arabota kan africa garba gode gurgure arabota akanutin guddanne kan godan jerame worri kana baye farsu lelli sujeru isani san kana tifayedamuni motuma wayane falla masri abate masri humna argachun dende yerosanetti jechuna kanarra kan ka'e ijaarsi sunittuma fufee booddee egaa jijjiiramni dhufe jijjiiramni kun erga dhufeen boodammoo abiyyiin michuu ta'uu yaalanii gowwomsuu yaalanii maal godhanii achis deemee wallaayin ani isin hin miidhu maaliin godhuu jedhee achiin booda sochii geessanii sochiitti mallatteessisatanii booddeerraa as deebi'ee itti dheekkamanii akkam kana jettaa jedhanii booddee keessa deebi'ee achumatti dhaabate kanaaf abiyyi amanamaa miti mootummaan abiyyi mootummaan bilisiginnaa amanamaa miti haalootti ba'uu qabnaa waan jedhu qabu Guarri Eritrea, Guayani Ogenini, Waltibuinsa, Yero, Era after Recabo, Isakesati, Waltilfeni, Cuni, Alagare, Demun, Dandino, Kinara, Respond, Dandine, Canaf, Yero, Abigaras, Mara Demu, Ignor Goret, Jaracanamalif, Guarri Sinfet and Isani, Isani Narara Munferan. E la mafa racconi garabrati ni sanje dujero raccon even ummata la maraka walitinu fne barbadu yero angorra jaraniti warri TPLF amma toko tegrai misom sanichero makalen magala magala kanmani magala jechun magala tenno wayi turte wayane nuftu agasuma magalu majaram tumit Magala tanno akkanumaani turte suni achi kaate yero tokkoni magala guddetti lammaffa jechuudha adama fi tereedhawa dhankan dorgomtu taate yero tokkotte jechuudha actually shi qofa miti hawaasanis akkasuma haa ta'u malee baay'ina ummataatiin misooma bu'uuratiin maqaleen adama baay'ee caalti hawaasas baay'ee caalti karaa misooma Akenya Fasfalti case against Sayola legend, Bayina Gamoyola legend, Kanim Kan Bayetalu, Macaleda, Hotela Gurkuta, Refu, Awasafi, Adamatikangala Males, and Adora Achitore. Anyhow, Kesatu Yukara, Keso, Askara Asfalti, one Bayedan, La Mafa International Airport, Chimatasatin, internationally Ture. Yero sanetti yero wayani nangorra torte qiyarri guyatti roja garasetti balaliature kuni kuni kanutta garsisu magalettin kuni sakate sakagesset gafa ararri bue umman walittaru fujarame umman eritrea garagare dufe makale lalu himbanne jadati malif eritrea kesa atm injuru eritrea kesa networking, Facebooking, Malin, social media, anti jada munjur. Mak Eritreani almost ogadik damandu battaftejer tjechuni dendam. Man ninjerani gamunjerani jali jrenya nama baye san inafsise yesadadne. Kanaf garagarani motumma sanit garagaru dagafa jarani dubbin kuni asmatit abachu qaba. Ummani sakazu fumbarbanu rakko wanti tegrai ke satar ganguni warra eritrea hamile waytu me ari waytu me motoma isaias garagar chudendau kanjeru nega wal magalatti sababa lafa nundevi nejeran sababa goratani tegrai ratti ang warana banu male jerani warri kuni warri interesti qabanjeru ala kesa warana banani bodderra waranichi bakka gaun dandeñu wayani ballesun dande abiyi jalate satau dirqame south africa deme harka kenne satau harka kennechi se wali galte narara murtae okin mallatai wali galte sada mallatau nisa wayani nakambanne godejra bilsiginnani simmo ofisati okin international community bra adabbi cima ragau dandaw sana jala bayejer Erga kunita emboda eritreanis inganam neda nuganeda masreni nuganeda eritreanis nuganeda kanaraga nijer somalianis haga umnashi lola tigray ke satter materti wanto kotoko ni sinike nama malak ni sinike nama jada manijeru sunis tawdide motu manjejerame isa atimboda somale landi wajinin laf arganne mali arganne gafa jarani dubbi narkabati so Lama sadenu maltu walittifide. Halo bau walittifide. Halo bau walittifide. Kuni gara mitta dema. Akka mitti dema jara. Ega jarri kuni kara direct gara waranetti galun indendamu indendanis. Eritrea fi Etiopiana manet. Tebiani wali waranen. Itarran injerumiti garu most likely wali waranen. La mafa Somali fi Ethiopia wali waranen yo warana sana ke sagal galani motuman Somalia wan humna qabate miti loltu Ethiopia dendemachura o kid lola Ethiopia dendemachura al shabab iyo ferrad orku ndendeng hataw male Ethiopia no to Somalia le werarte tokko ipan international community rarufu akamale hamad la mafa kiosisi ke sagalte Somalia masri de mani waranun indendamu isani zufani warana love one danga walinin kamne fijechu so malgo chudenda warrikuni warrabiye ke sajeru hidachisu barbadu hidachisu denda kuni ifajara once rete mulatul eritrean karaba yedan fanno da kavari kenaturte lengisaturte ega durang tara walqait kanan gala turani jeda ma karansu namma cufa medu karasu dani tini singalu jechu miti karagara garatin gargar sisani galu jirachu mal garato konisi warra eritrea warra tigray qabachuf tattafirajru warri durani tigray keessa fanno hadde fatani mormani fi warri fannon farra jarani ke satu yero warade tigray sanerati humna da amara o kin fanno balale facciaturani undi sani garagarani amma de gara fanno tani ciru ke satu coloneli tocco cabame jarani amma coloneli ci kana dura tigray jarame dame accimboda amma raya waranetti makame accimboda fanno dani boji ame jaru actually fanno dani boji ame otontain namti charko makennatet male fo fi ari wan kabu fi jechura kanaf amma ha garasana na hariro wayi umu ya la majara gara oromo tinis amma tokko kanisani tole jeru barbadani umu tujar gafi namma namoni bayen gafatani ero tokko di fama na go to bexesa wayi tse debi
We made it to the top!
Whew, what a climb!
Okay, now I want to make a shout out! Thank you!
You! For what?
What?
For donating to the fall membership drive!
No, thank you!
You!
Hello, David Nejra. Ega kanarati maltu tayama gara tokoni walitiru fenyu wal warri kara hidanno tin sochona jaran kuni harka wal kabacho fi walitiru fufi walin abachu waitu mullat. Inni kuddan ega tactical alliance fi strategic alliance wanjara mujra tactical alliance kanatu uma majra fakat tactical alliance kuni gara strategic alliance tinjijirama waniron ilaluda tactical alliance jechuni ka yeroduf dinni kobils ginnada kanafi kara kamini yuata dinni kobils ginna wante bils ginna boso numa ballesso numa kamna jadani warra yadanida hata umale tactical alliance kana waligal warri tigrays warri amaras tari oromo kessa samitoko warri kunis warrati waligalu nidendo sanaboda go jechun tactically otontain strategic alliance suni strategic alliance jechuni kayoda waligalu echuda amarri fi yokin TPLF fi fanno waligalu kara hedduda kanisan demu qaban lamma fa fanno fi wobon waligalu kara hedduda demu kan qaban fanno garamitta de majra yokin siyasni amara mata satin garamitta de ma kan jira kan je nyotaye siyasna mara ga chauvinism qaba super ultra nationalist wanjera muda characteristic ni sajechuda tokko anatu chala anatu biya kana ijare anatu bidenya chuversise anatu hundishi to you want to come back to anakofa to bekara anakofa to biya kana ijare waltanna magarida ni warra jaruda kana akaisan in demsis ne baranijor so shift go charu yo shift go ran enough of course shifting idea or ideological shifting baye mulatera siyasa amara kesat durse ethiopia kanjadu sanani maka ethiopia tin daldala kan turan maka ethiopia farra darbatani getani numbas ne sayun ungesene ana qofamit ethiopia nistin gese kesato romonufe ethiopia ethiopia jechu gafa jalkabu getani achin boda ani amara echu jalkabanir ani amara jechu erge jalkabanin boda ega yotnaate amari danga qaba ada qaba amanti qaba enyuma qaba kanakana define gochajur garasitte de majur so ideological shifting kuni even golin matasatini deme jijirame amari kaninni qapsau 4 kilo photon time bahar darifi amari kaninni qapsau mirga maratefi ka amari kaninni qapsau sabaf sablemi brawojini walqittuma injerachu fi garajeruti demu denda garasitti demar malif abdi kutannan kuni deme garaso matte sange sakoba of tuluma sanin esa yuga wakandandan kanembeku lamafa amanta so farra sharafu nisani wani nolleda amatti malletton na sabonuma amara the main characteristic of amara nationalism amantada fanno kanjera mundi sani maskali aga mutti ga gotani maljani aka crusader itikani sande majran so ala makanani just they are like amara crusaders ke warani crusade kuni mo isaynu yunga mare biyettini muslim jara protestant jara amanta gara gara warra horde of anitu jara by its nature nationalism in bayen secularida nationalism in oromo secularida dimma amanta mit oromo muslim christian tegrin amatoko muslim kabdi majority in christian garu christian masani oksani secular goranit so ammastanani secularism in kuni hanga dake nationalism amara replace gorut yokin amantan isani kuni rachte abamfe amantafe ordofu maskalike wayake ke satit oksi nutikan kapsof nu charchi orthodoxi debisuf oke ni jaru fioton daini nuti walketumafi islamne kristani sabaf sablemi undi walta ye jaru fi anjeruti aga debi anitti yerofu da takanaf amatti strategic alliance insuni numam hataw male maltu wa the main challenge huda gudat fundura jeru mali dain social media da social media halen ittifayeda majru de amma waranni dirre agasuma de ma injiru waranni dirre amma le de matu majra garu hanga age jeda musani amit bilsegnani si completely olantuma nargatu jollem bosona jirto sata ofanno qamni kami yolantuma nargatan kanafi do hundo matiyu jekumsa injira jekumse kunin nabat hataw male social media ni waranni computer ke sammo cimetitti de majra malif one amma multiple narrative kana umuda already social media mal balle sera motuman durani information in gutuni arka motumatur information fakenya fu wanto kota namni due jerate dinagden guddate guddanne rakkona awasa ke sajra injiru media motumatin bature durega motumada nala mo kan media ka bunjuru televizini ka ba radio ka ba gazeta ka ba mali ka ba sanaboda isuma argetu manni o biye kenya gudde chart biye kenya dagagar token abalu terroristi mitikanjaru motumada isuma daga manni karadu masanin dem amma garu wanta tokko wambaye multiple narrative to uma majra wanu matoko tayratti ratti walingalam amma yo lala majra mechud fakenya fi wanto kutate namni wayi traffic danyo ken namni wayi gafu majje fami nama ajjeefame sana immediately kan gabaa social media dha okay facebook yookiin tiktok yookiin waumaan achirratti ba'a wanti sun hanga miidiyaan mootummaa fakkeenyaaf televizyiiniin kiruu qaba yoo xannaate taatee sana waraabuudhaaf nama shan erguu qaba iddoo sanitti nama shan aga inni ergee isaan waraabanii fidanii istuudiyoo idiit godhanii yoo jedhanii sa'aatii yoo xannaate sa'aatii lama sadii sa'a shan fudhata kanaafi oduu galgalaa irratti darba oduu galgalaa irratti gaafa darbu oredii namni sooshaal miidiyaa waliin ga'ee bareera namni televizyiin irraa oduu dhaga'uu hin jiru haala sanaanii jechuudha maaliif oredii wantichi wal ga'ee waan jiruufi jechuudha sanarratti mootummaanii perspektiivii isaa yookiin haala isaa editoriyaal poolisii isaaniitiin akkitti dhiyeessan jira garuu sooshaal miidiyaa walirraa fuudhee kun kana jiree waamee kan ga'anii jiru kanaaf maltipil naareetiiviin kunii miidhaa guddaa fiduudhaaf deemaa jira sooshaal miidiyaan jiru kun jechuudha ittaanii aarifi miidhamuudhanii ummata qindeessu yookiin mobilaayiz gochuudha reesh fi keessattu hatred wanta akkasii kun isaan kun in by nature akkuma uumamaatti maal qabu emotional ilma namaa durii the oldest human emotion fiiriin sodaani aariini akkasumas miidhamtee ajjeefamtee iddoo maalitti kan jedhan kana keessatti egaa keessattuu warri amaara ofuma biraanuu juulas jedhee jira ofuma ajjeesanii ofuma rakkoomee gahaa turan haala sanatti fayyadamanii amaara iddoo hundatti ajjeefamaa jirta iddoo hundatti miidhamaa jirta finfinnee akka hin galle godhamteerta maalii godhamteerta wanti jedhamu kuni akka mobilaayiz godhani godhee jira namoota baay'ee akka of duuba hiriirsan godhee jira wanti kun dhaabachuu qaba wanti kun ammallee dhaabachuu qaba exposed ta'uu qaba kana keessatti akka haala kanaan organizing goone gochuun barbaachisaadha kanarratti egaa oromoon maal gochuu qaba yerootu nu hanqate torban nuuf dhiyeessinaa waan nu dhaggeeffataniif galatooma yaada sila namarraa siin fudhanne jennee turree namni bilbila hin jiru torbanii nu bilbilaa bilbilli keenya kanuma 6 12 41 9 80 marii kana itti fufna egeree oromoo irratti sirritti mari'achuu barbaanna kanarraa suma irratti dhaabna kan ooltan nagaan oolaa kan bultan nagaan bula. Hello, this is Voice of Oromia, our program in